ZWAP.com.
Shabigwa kibendi, low key player. Pangu na pretendi like you care. Umepita na wengi, nice not fair. Naona mauza uza. Shabigwa kibendi, low key player. Pangu na pretendi like you care. Umepita na wengi, nice not fair. Naona mauza.
Do mchezo gani mamba fake promise. Aitunge jua jinsi gani na miss. Unaringa ringa kababa kwa polish. Mwenyewe kunipata sio rahisi. Oh, December, oh December. Dota nipa, tararira. Siulisema December, oh December. Dota nipa, tararira. Nisubiri December.
ZWAP.com.